hapa Mr. A1 one time two time. Sijui ni roge kwa hii, sijui ni imbe. Alright. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Na anza hii ngoma kwa maombi, cause I cannot explain how you choose to love watu kasisi wenye dhambi sisi wote hata makasisi. Busy chasing ambition, busy chasing the money, replacing what should be yours with what we think is beneficial. Ndio maana gani na do wanasema I'm blessed, kama zina wanasema I'm still not giving you my best. So basket za kanisa zinajaa, pastor ana buy Benz, Rover ama Jag. Me na watch kwa sidelines cause I am not the judge, but nifunza kukusifu when the good and the bad times. Sauti tunapaza everywhere, na mziki mnasikiza kwenye airwaves. Nywele tunachana mpaka inapata waves. Luku tunapiga, lazima to keep up na game. Nasikia wanatuita generation microwave. Hence the many mental health issue cases. Parent hawezi relate na depression yako. Ali grow up bigumu, a different kind of struggle. Lord, I pray for your people, praying for all your kids. Tufunza kukusifu in the good and the bad times. Uliniumba nikusifu. Uliniumba nikusifu. Uliniumba nikusifu. Hallelujah, hallelujah. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Namaliza ngoma kwa maombi, cause I cannot explain your grace. Through Jesus Christ, nimeokoka. Na siwezi rudi kule mimi, nimetoka. Peace.